rudi home mama, nikupende, nikutunze, nikuliwaze, rudi nyumbani hana, nikupende, nikutunze, nikuliwaze, omara huu ushanisoma, napenda tugombani hana, sipendi ucheshi ni sura kihati chumbani rahamu sana. Oh baby no, misito kutima, taka tuwani hana, ujapo viseni za kupama pambo fukoni ni haba sana. Sipendi kucheza we, wewe, napenda kuteta we, wele, misimu ya pita we, wewe, niposti natari we, wele, sipendi kucheza, wewe, napenda kuteta, wele, misimu ya pita, wewe, niposti natari, wele, home mama, rumi home, rudi home mama, rumi home, natari sana. Tuana kucha, hey, hey burudi ana, arafisha dunia ya tisha, we take it slow, I need more like ya before, to my job, I need take it slow, I need more like ya before, to my job, rudi